Yeah, Wizzy. Now Richie busy. Dimuzo. Yeah.
ZLatestMusic.com.
Crazy collabo. Yeah, Messi. Now Ronaldo. Yeah.
Mr. B1.
Yeah. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
na kupenda.
Mama Jenny, I love you.
Kumana na chigero kuoneka fresh ni chabwino chama hiku kuchipemba na mbacha ni
brazo
kushifuza zina kupeza ni chijeni na mutima wanga paricheve watengeka usani pase pressure ni jeni na chimutunta nisa denta wine na kukonda neze na kuwanela patali
baby
atini mukambise mungeli
baby
java beauty yako ni patali
baby
salamu ni ngalipile kabili. Oh no,
I'm going crazy.
Nili mamo bati nizi vera JD. Fomele chabe bakuziwe kwatu. Kawedingi na tuba na tutatu.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny,
na kupenda.
Mama Jenny, I love you.
Baby gamba daba pali iwe ni matasha waku mwamba typical Zambian girl, African girl pali iwe ni ngangene lepo olosiet pange panja tinkale na vana noni tifo menyana ise deri kukondana bakwa nubani zive na bakwa tuba kusive pali ifwe babike pone palo.
Mama Jenny, I love you.
I love you.
Mama Jenny, I need you.
I need you.
Mama Jenny, I want you.
I want you.
Mama Jenny, na kupenda. Mama Jenny, I love you.
I love you.
Jenny, I need you.
I need you.
Jenny, I want you.
I want you.
Jenny, na kupenda. Shamari wangu, mupenzi wangu,
yeah.
Siti wangu, mami na kulata,
yeah.
Una weo, mutima umachoka. Mama Jenny, I need you. Shamari wangu, mupenzi wangu,
yeah.
Siti wangu, mami na kulata,
yeah.
Una weo, mutima umachoka. Mama Jenny, I need you.
Come.